Chine man kill ye, Andy pro, audio factory.
Na kupendaga, milele baba na juona ni wazaga, na ni wazaga. Mungu wangu na kupendaga, milele baba na juwa utoniacha, utoniacha. Mungu wangu na kupendaga, milele baba na juona ni wazaga.
Maisha yangu nakupa wewe baba. Oh baba baba, you are my father. Ndio manake sifa zote nakupa wewe baba. Walinichanganya wakanivuruga wakanidanganya kuniona wa maana eh baba.
Wangu nakupendaga, nakupendaga milele baba najiona ni wadaga, na ni wadaga. Mungu wangu nakupendaga, nakupendaga milele baba najiona Utoniacha, Mungu wangu nakupendaga, milele baba najua unaniwazaga, naniwazaga. Mungu wangu nakupendaga, nakupendaga, milele baba najua utoniacha, utoniacha. Mungu wangu taishi kukuimbia, taishi kukutumikia, wewe ni Mungu wa ajabu, toka enzi za mababu.